Tun in Radoni VOA Saganta Afan Oromoti. Radoni VOA Saganta Afan Oromo wita ta gimata ta galgal saati la mawra ka saati sadit metrbandi diddami la ma diddami shani sodomi tkurat Washington DC rasani dabarsini ayu jalgam. Kajma wolin sanaga jarxen VOA Afan Oromo nail saati metrbandi rajaka sujirtan. Jaga suhu jertani arah guyan jimat. Jamsan didam segal. Barukum lama abdi dama. Via fanormona jaga suhu jertan. Ansur ala khayat nudi ada. Amnesty International labi mergana mati falmu warani Ethiopia sehir malay wal tikabena mida wal tikabena mfita. Mani namat tugubayt nam kum khurun yaddu. Baka chis jadati wa nannu romiyati fin annu amara khayisat dalate jade. Fulshan tamarrat barres. Ethiopia tarlalena amdibbitu ko suddomi torba rat virusi korona argan. Amerika gudini Minnesota. Nam guraj polisin faranji ijese ini matanirati ardalle hirirat jira wajir polisi tifkabeen heddu gube barbade sujir. Bardu kubi khorona lafabba fatanirati namu wambe hufu wankabu wal karkaru ujir. Wana resanit minu khisak toko udu tasana jalanne.
Atta moltan agge fatota Kenya udu harra fana jalanne gammadati. Ethiopia tisaati leder bandik dami afur kesat namu takumashanif kudashanirat. Qoranna gaggeeffameen 1977 vaayirasii koronaan qabamuun isaanii ibsameera. Waliigala Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota koronaan qabamanii 968 ga'uun ibsameera. Namoota amma dhukkuba COVID-19 qabamuun isaanii gabaafame 1977 keessa 86 dhiira 51 dubartoota yoo ta'an umriin isaanii 4-75 kan ga'u ta'uun ibsamee jira. Isaan kana keessaa 1009 Finfinnee irraa yoo ta'an 1 bulchiinsa naannoo Afaar irraa, Beenishaangul irraa immoo 2, 7 immoo bulchiinsa Amaaraa, 8 immoo Oromiyaa irraa ta'uun beekamee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti gocha humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa raawwatamu jedhe gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International baasee jira. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa siviilota seeraan ala ajjeesuu, qeerraa buqqisuu, hidhuu, gudeeduu, okkara saalaa fi doorsisa gaggeessuu keessumaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti jedheera. Kanas namoota 80 caalaa qaamaan akkasumas bilbilaan dubbisee akka ta'e Amnesty International gabaaseera oduu booda dhiyaata. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa daangaa Sudaan waliin qabu irratti namoota to'achuuf yaalii godhu keessatti mootummaan federaalaa deeggarsa akka godhuuf gaafatee jira. Naannoo Amaaraa fittaanaa pirezidaantii kata'an Dr. Faantaa Mandafroo VOA'f akka ibsanitti namoota karaa 19 daangaa Sudaan ce'uun gara bulchiisa naannoo Amaaraatti seenan kuma hedduu sababa koronaaf adda baasanii kaa'uun baay'ee rakkisaa ta'eera jedhan. Akka itti aanaa pirezidaantichi jedhanitti naannoo daangaatti waaltaalee namoota kana addaan baasanii kaa'an hundumtuu amma waan guutanii jiraniif kanneen birootti dabaluun hin danda'amu jedhu. Daangaa Itoophiyaan Sudaan waliin qabdu bulchiinsa naannoo Amaaraa keessaan fageenya kiiloomeetira 400 akka qabu ragaaleen ni mul'isu jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Kamisa kaleessaa milishoonni Itoophiyaa karaa daangaa Sudaan waliin qabaniin gama Sudaan keessatti qondaala waraanaa Sudaan tokko ajjeesuun loltoota hedduu madeessuu isaanii dhaabbati oduu Sudaan sunaan beeksisee jira. Magaalaa gama bahaa kan taate Al-Qadriif karaa gama daangaan kan seenan milishoonni Itoophiyaa piroojektii qonnaa haleeluudhaan humnooti milishaa kanneen mooraa Barkaat Nooreen keessaa waliin walitti bu'uu isaanii sunaan ibsee jira. Dubbi himaan waraana Sudaan akka jedhanitti loltoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo kan madaa'an yoo ta'u kunis milishoota Itoophiyaa deeggaramaniin ta'uu sunaan gabaasee jira. Magaalaa Muqdishoo irraa gara kaabaatti kaleessa reeffi hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa 7 kan siviilii qabeenya suuqii qabu tokko argamuun jiraattonni aangawooti naannoo fi maanguddoonni har'a ibsanii jiru. Ganda Golaalee Konyaa Bal'aaditti dhiyoo Moqadishoo irraa immoo kiiloomeetira 30 ta'u irratti dhiirota uffata waraana Somaalee uffataniin butamanii guyyaa tokko booda reeffi isaanii argamu maanguddoo naannoo kata'an Ahmed Musee VOA'f ibsaniiru. Ajjechaa kanaaf eenyutti gaafatamaa akka ta'e ammatti hin beekamne. Garuu maanguddoo Musee jedhaman kana dabalatee kanneen biroo naannoo sanarraa akka jedhanitti dhimma kana duuba kan jiru loltoota mootummaa Somaaleeti. Komishinara Konya Balad Kataan Kasim Ali Nur kan jedame kan haludan gocha kanaf gare al-shababin himatan. Dimmicha korata akajiran tausi raganjiran al-shabab ta'u agarsisa jedu kadagge fatajistan. Radio Sagale Amerika Sagantafan Oromoti. As United States magala Minneapolis gadda fi mufanna kesa kajirtu ta'u bulchan magalati jimata harra ganama dubbatani jiru. Garu nama gurracha Amerika to'anna polisi jala tujiru du'e sana. Mormuf jacha saaminsa fi gochi biddan qabeenya gubusun fudataman qabu jedhaniru. Gabaasa ergame tujubet des.
Kantiban magala Minneapolis Jacob Freya kajiranit qabeenyan manchan hawasa kenyaaf barbaachisoda. Kamisagalgala erga hiriirtoonni buufata poolisii cabsanii yaaluun isaanii itti himamee booda haguban jedhanii itti dhiisuu isaanii dubbatan. Poolisoonni kamisa kaleessaa galgala innaa buufata sanatti ibiddi qabatu dhiisanii keessaa ba'an biilsaalee naannoo jiranittis ibiddi qabateera. Dhagaan biilsittiin ijaarame hamma lubbuu namaa barbaachisaa miti jechuudhaan tarkaanfii fudhatan falmaniiru Firee. Hojii keenya garuu hojjechuutti fufnaa jedhan. Kantiibaan magaalaa Minneapolis kan pirezidaant Doonaald Tiraamp tuwiitarii irratti jimaata har'aa ganama Firee muuxannoo hoogganuun qaban kashlabboonnis yaadannoo Joorj Filooyid kabajaa dhorkan jechuun maxxansan quban qaban turan. Erga oduu gabaastonni ergaa tuwiitarii sanaa dubbisanii fi booda Firee akka jedhanitti Doonaald Tiraamp waa'ee cimina Minneapolis qabdu waa tokko iyyuu hin beekan nuti akkaan cimoodha jedhan. Firee ajjechaa Filooyid booda magaalaa muddamaan guutte keessatti labsii yeroo hatattamaa labsan. Gaaffii bulchaan Minnesota dhiyeessaniin loltoonni waardiyyaalee biyyoolessaa 500 bobba'aniiru. Suuqilee hedduun magaalaa Minneapolisiif Seen Pool keessaa kaleessa galgala gubaman. Poolisiin Seen Pool akka jedhetti dhagaaf qaaruuraan poolisootatti darbamaa ture. Ajjeechaan Filooyid magaalaalee kan akka New York, New Mexico, Albuquerque keessatti mormii kaasisee jira. Mormii Colorado Denver keessatti geggeessame cinattillee dhukaasi dhagahamaa ture. Viidiyoon waraabame akka mul'isutti konkolaataan jamaa Denveritti wal ga'ee jirutti oofamuudhaan hiriirtota keessaa tokko lafatti kuffise. Komishinarri dhimma mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Michelle Bachelet maqaa namoota harka poolisii Yuunaayitid Isteets keessatti waggoota dhiyoo as du'anii tarreessuudhaan aangawoonni haqi akka mirkanaa'u gochuun dirqama isaaniiti jedhan. Dura ta'an komishina gamtaa Afrikaa Yuunaayitid Isteets dambiiwwan ishee gurraachota irratti loogii sanyii ooftu itti fufee jiru gamtaan Afrikaa cimsee kabalaaleffata ta'uusaa beeksisaniiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets gosaaf sanyii irratti kan hundaa'e loogii bifa kamiiyyuu dhabamsiisuuf tattaaffii cimaa akka godhan gaafataniiru.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp sabaa himaa hawaasaa ilaalchisee ajaja hoogana olaanaa kaleessa baasanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun deemsa seeraa keessa darbee hojiirra oola jedhanii hin yaadan. Tiraamp maaliif tarkaanfii kan akka fudhatan ennaa ibsan ummanni Ameerikaa walaba ta'ee yaada isaa ibsachuuf mirga qabu eeguuf akkasumas mirkaneessuuf ta'uu dubbatan. Kaampaaniileen miidiyaa hawaasaa yeroo ammaa waan jala dahatan qabu ammaan booda garuu ajaja waanan dabarseef jecha ka jala dahatan hin qabanii jechuudhaan Tiraamp waayit haawus keessatti oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Tiwiitar kamisa kaleessaa galgala ibsa baaseen ajaja Tiraamp kennan siyaasaan kan guutamee fi gama marsariitiin carraa yaada ofii ibsachuuf walabummaa intarneetii sodaachisuuf yaali ta'eedha jedheera. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 5 qabxii 3 kan caale yoo ta'u kumni 300 kumni 60 caalaan du'aniiru. Biyyoonni hangi tokko faca'ina vaayirasii koroonaa kana dhaabuuf jecha gura kaa'aa turan laaffisuu jalqabanii jiru. Iddoo biraatti immoo lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan haaraa qabamanii ariitiin dabalaa jira. Weerara dhukkuba COVID-19 iddoo duraa irra ka jirtu Ameerikaan namni miliyoona 1.7 caalaan jalaa dhukkuba kanaan qabamaniiru. Itti aansees Biraaziil namoota vaayirasii koroonaan qabaman 1,400 38 qabaachuun sadarkaa lammataarra jirti. Oduu xumuraa Chaayinaan Hong Kong irraa seera nageenya biyyoolessaa kaa'uuf murteessuun ishee Yuunaayitid Isteets, Biriteen, Awustiraaliyaa fi Kanaadaan balaaleffatanii jiru. Kana gochuun Hong Kong ofiin of bulchuuf mirga qabdu kan dhabamsiisuuf tasgabbii fi badhaadhina ishee irratti sodaa uumameedha jedhu. Dippiloomaatonni sadarkaa olaanaa ka biyyootii arfanii walii wajjin ibsa baasaniin tarkaanfiin Chaayinaan fudhatte kanarraa yaaddoo jabaa qabu. Hong Kong addunyaa irratti fakkeenya bilisummaa fi sadarkaa isheen irra geesse irratti sodaa uumameedha jedhaniiru. Diplomatoonni sadarkaa olaanaa ibsa baasan kun arfan ministeerota haaja alaa biyyootti arfanii ta'uun ibsameera. Oduun ammaaf.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandiirraa caqasuu jirtan. Amnesty International dhaabii mirga namaatiif falmu Itoophiyaa irratti gabaasa haaraa baase. Fuul shantama irratti gabaasa haaraa baase. Mata duree maqaa seera kabachiisuun dudduubatti jedhurratti waraanni Itoophiyaa walitti qabee namidha, nam fixa, manneen namatti gubaa, manidhaa keessatti namni tokko dhiiru waan ta'eef yookaan ammoo dhala waan ta'eef rakkoo argeettuu jira jedhee gabaasa hedduu barreessee baase. Wanni warri mootummaa lafee eeguu jiru nagaa eegtolchuu jiru kun waan akka malee nama yaaddessaa jedha. Bulchiinsa Amnesty International keessallee Tsiyoon Girmaa nama dubbifte gabaasaanillee walitti qabne namoonni nutti.
Dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu Amnesty International humnoonni nagaa eegumsaa mootummaa naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti kanneen mirga namummaa irratti dhiibbaa godhan dhiittaalee mirga dhala namaa kan gaggeessan ta'uu ibsuudhaan gabaasaa bal'aa baaseef akka maddaaf ragaaleetti namoota miidhaa sanaan daafamaniif namoota dhimma sana beekan walumaa galatti namoota 80 waliin kallattiidhaan akkasumas bilbilaan gaaffiif deebii gaggeessuusaa dubbata. Namoota qorattoonni dhaabbatichaa gaaffiif deebii waliin gaggeessan keessaa 21 dubartoota ta'uu isaaniillee kan beeksise gabaasaan Amnesty International namoonni kun qonnaan bultoota, horsiisee bultoota, abboota qabeenyaa dhaabbatoota daldalaa, barattoota, hojjetoota mootummaa, hoogganoota paartiilee mormitootaa fi barsiisota akka of keessaa qaban hubachiisee jira. Kana malees dabalataan ragaalee saatalaayitii, ragaalee hospitaalaa fi ragaalee kabiroo ilaaluu isaas dubbatee jira. Ragaalee walitti qabadhe jedhu kanneen irraa bayiin qorannoo argate godinaalee Gujii keessatti walitti bu'iinsa jiru walqabate akkasumas naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa qimaantu wajjii walqabate dhiittaaleen mirga namoomaa humnoota mootummaan gaggeessamu agarsiisaa jedha. Amnesty Internaashinaalitti qorataan dhimmoota mirga namoomaa gaanfa Afrikaa godinaa Gujii keessatti murtii seeraatii ala ajjeechaalee namoota irratti gaggeessaman jedhu ilaalchise akkanatti ibsan.
እዛ አካባቢ ተሰማራ ኃይል አለ ህግ ለማስከበር የመከላከያ ሰራዊቱ የክልሉ ፖሊስ እንዲሁም የአካባቢው ሚሊሻ የቀበሌ ተደራጅቶ ማለት ነው እነሱ ሁሉ አሉና
ሁሉ ነገር ጉምሳና ነው ሰለት ቦበይን ይጅራ ራያን ኢትሳ ፖሊሲና ነው ሰና አከስመስ ሚሊሻና ነው ከነን ገንደ ገንደት ጉርማ ወንጀቹዳ ከነኑ እንድንጅሩ ከነኒ ሙርቲ ሰራቲ አለነ ሞተረ ተጀቻ ከራወተን keessumaa fakkeenyaaf magaalaa Harqalloo keessatti kan namoota 4 irratti ajjeechaa raawwate raayyaa ittisaati. Akkasuma magaalaa Harqalloo keessatti barataan kutaa 1 tokko ajjeefameera. Kabiraan dhoqdhoqqee yookaan mootor biskileetii oofaa akka ture namni waggaa 24 ajjeefameera. Amajjii bara 2019 keessa immoo Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa magaalaa Fincaa'aa jedhamtutti namoonni 13 akkanumatti loltoota raayyaa ittisaan itti dhukaasamee ajjeesaman. Namoonni kun mootummaadhaan yookaan kanneen mootummaadhaan ajajamaniin ajjeesamuu isaanii agarsiisa ragaan keenyaa jedhan obbo Fisaa Taglee. Lakkoofsa namoota Gujiitti ajjeesamaniis ennaa ibsan akkana jedhan qorataan Amnesty International kun.
ጉጂ ዞን እንግዲህ 2 ናቸው ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ የሚባሉ አሉ። በኛ ጥናት ውስጥ የተካተቱት 39 የተረጋገጡ 39 ሰዎች እንደሞቱ ነው። ከነዚህ 30
ጉጂን ጎድና ለማ ጉጂ ሊጣ ጉጂ ባ ከነን ጀደመንቱ ጅራ ቆራና ከኝ ከሰት ነሞና ጀሰሙን ሳኒ ምርከኔ ሰሚ ነሞቱ ሰዶሚ ሰገል ከነን ከሳ ኩደጃ ጉጂ ሊጣ ከስማ ናኖ ዱግደ ቦራ ጀደሙ ትራወተኔ 23 ሞ ጉጂ ባ ከሰተ ጀሰመን አጀቻለን ኩን የሮ አደዳ ትራወተመን ወልማገለት ነሞቱ ሰዶሚ ሰገል ጀቹዳ ጀረን ሐለ አጀቻለን ኩን ትራወተመን ጀደኒስ አከነትብሰን ኡቦፍሳ ተክሌ
ብዙዎቹ እንግዲህ ለምሳሌ 4 ሰዎች ምስራቅ ጉጂ ውስጥ የተገደሉትን ስናይ ከእስር ቤት ወጥተው የተገደሉት በህግ ከለላ ስር ያሉ ሰዎች ናቸው። ተጠርጥረው ታስረው ነበር።
ባየ ሳኒ ፈከኛፍ ነሞታ ፍርጉጂ ባከ ሰተጀ ሰመነና ላሉ መነሂዳ ከሳ ባፈመኒ ትገንሳነ ጀሰመን ነሞታ ጋዲሰ ሴራጀለ ጅረንቱራን ሸከመኒ ሂደመን ነሞን ኩን ፍሮታ ነሞታ ደተንሌው ቱታኒ ቀበመኒ ሴራት ጥየሰመኒ ሙርቲ ሴራ አከርገተን ታሲሱመሌ አጀሱን ስርሚቲ ገሩ ካንጎደ መከነሚቲ ከብራን ፈከኛፍ አርቲ ሙጫንጀደሙ መጋላ ገንደጥቆ ተኮ ከሰት ከነጀሰመ ወልገይዳፍ በየቲ ናኖ ሰነቴሮ ወልገይዋመሙ ነሞተራ ቢልብላር ካኒፉናናማ ራያን ትሳይ ጭቲን አከምባኔ ተውፍመላ ነሞተ ወልገይ ፈንራ ቢልብላር ካፉናና የሮ ባየለ ብልብል ሳኒን ደብፈሙፍ የሮ ሰነት ብልብል ፉናነሜ ኡቱ ወልገንገ ገሰማጅሩ ብልብልዋማ ከነኙት እናጀረሙ ካንኮት ጀዳ አቹመት ከይጀዳኒ ፉለካችን አንፈዱ ጀዳኒ ኡመተ ድረት ትትዱካሰን ያጀሰን አከሱ መፍንጫ ከይሰት ነሞነ ጀሰመኒስ ድርረት ጉያ ሳፋ ጀፈመን አከሱመስ ነሞን ቆናፍ ደመን አከነተ ጀፈመን ጉጂ ባከይሰት ነሞን ኩን ነሞተ እንኖን ቀም ነሞተ ራያ ተሳሰናፍ ያዶ ነገኛን ኡምኔ ዳጀረን ቁራታን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ፍሳ ተክለ ኢማማን ንምርገና ሞማ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኦርዶፉ ነሞን አተንሌ ዮቀበመን ተካጋ አዲስ ሰራ ጀለገላን ሰራን ጋፈተመኒ ሙርቲ ሰራ አርገቹ ቀበን ተጅሩ ተውለዱበተን ዋይ ነሞተ ደመኒስ እናዱበተን
ቪዮ ፋኖሮሞ ናይል ሳቲፍ ሜትር ባንድ ይረጫቀሱ ጅርተን ቫይረስ ኮሮና አፍሪካ ከይሳናም ኩምኩርኛ ዱረ ተርገን አገ ጉዳን አፍሪካ ግባ ከይስ ኡጋንዳን ሀገ ማት ዲብ ኸናን ነመኑ ራሉቡ ለብንጅሩ ጀተቲ ሴር ነሞል ኸስ ያውሮ ውፍ ባት ኸናም ላፍሱ ጅርት ሚኒስተሩ ሲፈያ ቢዮ ተናለኒ ዋን ዲብ ኸና አማል ዲብ ኸናቲ ፊ ፈሊጃ ባንጅሩ ዱረት ቆፓው ጀነቲ ማርያማን ኦዱ ተናኒ ተፓውሊ ተአፍሪካ ግባ ጆሃንስበርግን ወርገ ትጅበንትም
ቫይረስን ኮሮና አከ ኦጌሱን ኤጉም ሰፈያ ጀዳን ዳንጋቲ ኢመንቀቡ ዮካን አዳናማ ዮካን አፋናማቲ ኢመንቀቡ ቢየለፋ ማራረት ፉልፈቴ ገሩ ኤልገ ቫይረስን ኩንጂ አሳዲ ድር አፍሪካ ከስት ሙላተ ቀበ ቢዮታ አዳዳ ከዘት ሐላ አዳዳ ሙላታ ጅራ አድቲ ኔሮ ዲዮ አስ ነሞኒ ኩመ ዲበቶ ኮታን ቫይረስ ቻን ቀበሙ ገባስቴ ሃታ ኡመሌ አካታን ትፈጫ ጅሩ አዳዳ አፍሪካን ክባ ለሚወን ሸኩመ ዲግደሚሽን ኦልታን ቫይረስ ካናን ቀበሙ ዮ ገባስቱ ቢዮኒ ኦዶሮታ ተጠቆ ካነከሞሪ ሸስሞ ባቲ ተኮ ኦሊፍ ቫይረስች ቢየቲ ከሰት አከምሙልአን ገባሰን ገማብራን ቢዮኒ ድራን ወረራ ካናን ሚደመን ካነከሩዋንዳ ኡጋንዳ ቫይረስች ነሞተ ኢባለካዋመን ካንቀበፍ ነምዱ የገሩ አከንጅራን ገባሰኒሩ አፍሪካት ዳይሬክተር ጃርሚያ ፈያ አዱኛ ከታን ዶክተር ማትሺት ሶሞየቲ አከጀአንቲ ጃርሚያን ሳኒ ቫይረስ ይከነት ዱሉ ገርጋሩ ጀጅ ሁጀቶ ተኤጉም ሰፈያ ኩመኩዳኒ ኦሊቭ ሌንጂ ከነጅራ
most countries still have fewer than 1000 reported cases this means that as government
beyond rai duranga matnamoni kumato ko hingune virus ikanan qabamu gaba saniru sanajechun akuma motumman uguraso chief tarkanfi hawasuma kabrola fisa ademen fayumma ummata eguf magalale gurguddo bakka hawasichi ofra ittisuf dandeti qabu qofa otuntan bakka marat tarkanfi cimafudachun barbaachi sada caasa egum safayya cimsu fakkasumas tajajila barbaachi su ummata brangauf ojjechu ittifufna jedan morshes kesa minister egum safayya biyetti dr kalesh kumar singh akajedanitti biyettin ibe kanatti duluf kanisen rattifulle fate qopeda kananis virusich akkam facane gojjutti timilkofne rajedan
Mauritius registered the first cases of COVID-19.
Mauritius nama COVID-19 qabame qabame kadura baatibito tessa ke sagabaste to annof qoppe godamu qabu erga wala ke sabati amaji qamne lafa kenye jirra umichi ministera Mauritius koreero ero timma kana qoratu ofisani fogganu kunimmo motumman guya guya thala werara kana akkubatuf tarkam fi fudatamu qabu hojirra olchuf gargara jedan facayni virusi kana hammata ademus አፍሪካን ክባ እኛ መነንሰ ገዳና ሞተ ሙርታን በካር ከመንት ኦፌገኑን ዴቪሰኔ አከበናማን ኤምቲቲ ሚኒስቴር ኤጉም ሰፈያ ዶክተር ዙዌሊ ንኪዜ አከጀዳንት ኩን ቃማቶፍታ ዋልታሌን አማናሞታ አን ከነነ ከወልዳ ክርስቲያና ለሚወና አፍሪካ ክባ ገረፉ ለድራት አተሚን ቫይረስ ከነወሊን ጅራቹ አከደንደ አሙ በርሲሱቲ ጀራን
it has become clear that we are likely to have this pandemic for more than a year maybe even to 2 years
wera rkun wogato ko olif akkanni nu giddu turu ifata usahu bachajira tarimmo wogalam kanaf hala jiru lafisufi ademsa kananis hawasike nyamartinu jijjira hala hawasumaf amalarat akkanni fulefatu jajjabesun nuif barbaachi sara jedan biyettin afrika gama baha ugandan hangayona namadu ekanin gabasnef namoni ibasadin gunne virus ichan qabamun ibsamera ministere egum safayya dr jen akenga kajadanitti caasan egum safayya duru werara lubbu galafatu kabrodan muddame jira
uganda has had opportunity to have several outbreaks
Ugandan werara heddu argite jirti barakumala maqabe hammarat yotiqqat yeroja werara ebolaf werara kabro heddu dan amdetti kun modandetti kenya akacimsuf qarranu kenne akkasuma simmoch asajiru werarri akkuma kaen debi kennuf akadanda anet inde suf nugargarera jedan angawajar me fayya dunya kantan moyettin facayni virusi kana addunya kabrorra kan afrika ke sa tiqqoda jedani uga arditin martinu hubachu qabugaru virusichi akkein banne bodattin jedu nutis callisun qamnu jedan
bar corona na dunya mi la fanke sanatti namu wambe ko wankabu wal karkara jibril mohammed ambot garaji ma khina khaysujjat achuman dibi corona kanalle fal barbada jereet wan namidi bi virusi corona kuni tamma atiklen samba fachu dandaw jerojjat hospitali ambollen yo fal bidamne wan enno jekanani fayedamna jer na kormal kan werge
dergaggo jibril mohammed jedama jirata magala amboti hojinisa meshale kun kulata jijjiru yokan torno jedame kawamu tawdubata barnotin ni barata yammo mekanikum mafi ogumma electriki yojinka walqabate tawdubata riyo tasakanne imbro lama hojin tawdan yero werera virusi corona kanet ibamto ta corona meshale gargaran hojjedde rajada meshan ni tokko mesha afura bafachu daf defachu daf gargaru electrically assisted ambuba kan jedame yemuto meshan ni kan branimmo mesha oxygenium shudaf dandeis oxygen concentrator jedamu tawdubata fayda mesha lekan ne nisa kastebsa
dekmo le corona meshtenya no
fayda mesha kanai iwamto ta corona afura ba fachuf de fachuni sarakki su gargaru fi nemotni kuni osokuta yalin ulfata tadem sifamu intensive care unit jedamu son senin akai tinqillen safudatanif banfatan san gargara fayda mesha oxygeni omishu ammo dat abbi oxygeni cylinder tibutani bakabrati fidwan bisa dukubsata corona bira kame oxygeni omishe ibama kanafke najechuda
yamarata le patient isetal ma
dergaggo tafese uma dergaggo jibril fane tawdan meshale kanen hojjechu dubata sababetti meshale kanen hojjetani fisibse jira meshale kanen hojjechuf wonto ta dimmetti banis akasitte ibsatafesen
lem rakobi yikenye kesse jertu kan laluda nutis kakam sasamu kenyati mesha kan hojjenira meshano jenne kunimo fudata magari akakabumo abdi kaba meshade kanaramu yo akum biektu kananamni diwamu toko meshano ti jenne kanan yo fayi niti nufimo bokonna baye gamachu baye kanuti dagamuda
malmal fayedanten akamino jechu dandeisen
kanu jechu daf meshale baye dionis baye badanjirani ambobagi kanafi mesha simila annu kanara asumatti workshop tikenya karanamanis kanargan nijra meshade sana fayedamudan kanu mishne rais mesha oxygeni omishu kanamu compressor afi meshale addada ke sejeran kanada isani simu karum faris jiraman sani walgargare karasa ninis gargarsan gudani isaun walbuketani mariyanni kanu jenni kanada istiyanni dufe bayi notis jenni ergafitni bodi isani tagartisne turre ergar tagartisne dufani bayi noti gamadaniru baka oji samu ogesa nu ergani oji sa akam kaninni basu yechu lensinni basu askesa akam kulkulina lensa ረቱንዳይ ነመስኒየር ግና ጀረኒሩ ላልኒሳኒስ ዴመኒ ባየት ይገመደኒሩ አሱማኒስ ሳንገለቴ ፈጭ በርማና ይጨረኑ
ኢንጂነር ቃልኪ ዳንገዛኝ እትጋፍተምቱ ኩታባዩ ሜዲካሊ ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ ሜሻሊን ድርገጎ ተከነኒን ሆጀተመን ይበምቶተ ኮሮና ፋይዳ ከኑ ረደርቤ ፋይዳ ከምብራስ ቀቡ ጀዱ
አሲስትድ አምቦባጊ ተመንት ፋይዳን ታማለጣ የሮ አመኮሮናን ኩነመቀበቱ አፉራና ማኩ ተባይ ሳይቹዳ መካኒካል ቬንትሌተሪን ቢየከኝ ጀሩሙ ገረ ipa apriway any icc satigar kara garu meshan inne mucan kuno jete kun bayinsa yero namoni sun gara icc ingay afuri sari ku kutamayro rakata jechuda physician to ko harkata nambuwaki sana pagedemo manna electrically wa ambuwaki sana afufu dan jechuda kilinsu ma akata mutari da jiru sana station sana da barso da jechuda wanteisa kanada ni to komu mesha oxygen o mesha oxygen ni ama fakinya orara gutisne finna finnera echo daruni mchan kono jete atmosferira lensa ni futata lensa na ke sam oxygeni kulkulu sammo quasi mission ti afda wasa echo ala kalpati capital quasi meshaleo mabiyetu sta fayedemich
dergagotni kunnen hoji sani kana minister innovation if technology ethiopia tigal mesud af kopira jirachuru betani jiru radio sagale america af nakor melka amborra
Bunda resani ko pesin tanom. Naga kais nubula jenne nage ansora ala kait. Sagan tafana maratitan.
Kotume sin ega, ababu dan si verga, barendu ya shenga mi otu.